Mesha sana, wenye shida mesaidia wote, wenye taa mewapa chakula, nguo za kumepeana zote, hakuna anayetambua haya ambayo umetenda kwote. Sasa naona inakupa wani na kuomba usijali, iye kuita naona yote, tabarikio na siku zote.
Nice. Kwa mana wewe ni mwamba mdomo kaniondolea tatizo na mzigo uliokuwa kwa mgongo umenishika mdomo Atafanya baba usishindo kila lama uchungu umejawa moyoni machozi yamejawa usoni unauliza Mungu alipo
hatachelewa
na niseme nini umenituliza baba umenifunika na niseme nini umenituliza
kwamba kweli hujawaichelewa ujibu nikikuita
kwamba baba yako umenifunika
sawa, you don't even remember the times, be kusema aye aye
mbali sana kwa watoto na toy mbali kama kanu na moi mbali sana kwa odinga na mwai mbali kama leso na masai mbali kama mombasa na boy very far tena chupa sito boy mbali tena kaketepa na chai kutu na atuoli Eugene na kaguta mbali kwa kagame na kigali mbali tena kabifoli na wakoli mbali kwa asali na sukari pamoja kare farina saa
amenito hapa jumana nasema aye aye kamekuto hapa nisikia ukisema aye aye amenito hapa jumana nasema aye aye kamekuto hapa nisikia ukisema aye aye
mbali siku za msoto za kunywa chai na kali kutembea kaguni kienda kila mahali kupotea kwa njia bado akanishikilia tumekuwa pamoja kama riga na mpira amenitoa mbali kabongo na masera nikiteleza nilidhani nimefeli kumbe tu shetani ndio liko na nikejeli shida nyingi shida zangu za dunia shida zikondolewa bila mimi kuchangia amenitoa faka mwimbaji na kipaji yeah kakibaki na Lucy na Lucy
amenitoa hapa
Bamba mbaya, Yesu, anani bamba mbaya, ehi, anani bamba mbaya, bamba, bamba mbaya, ah, nimeokoka, na inani bamba mbaya, Yesu, anani bamba mbaya, ehi, anani bamba mbaya, bamba, bamba mbaya, bamba, bamba, hey, hey, anani bamba mbaya, eh, anani bamba mbaya, come again, bamba, bamba, Shetani nye 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 bubu Nina kukanyaga kama mdudu Yesu wakisema mina dudu Kazi truku jibamba na kwa budu Salabali ya kabaini Yendo mso wengine joni chaini Mambo ya kelaini kamaini Haini ameningarisha niko shaini Horera Oh God Kwake niko easy easy no rush Yesu wanipenda yes me know that Can't wait for Sunday so me go church Oh God Nimeokoka na inani bamba mbaya Yesu anani bamba mbaya Ehi anani bamba mbaya Bamba bamba mbaya ah, Nimeokoka na inani bamba mbaya Yesu anani bamba mbaya Ehi anani bamba mbaya Bamba bamba mbaya Bamba bamba hey, hey. Anani bamba mbaya hey. Anani bamba mbaya Come again Bamba bamba
Shetani ya nitoke wokovu inani bamba mbaya Ameni bamba, ameni baronye upe kama pamba Unaweza nita ndege mina panda Tambi tumeua na umeali kwa matanga Tanga, tanga Aijalishi we nani Umetoka buru ama we nani Mizigo mizito umebebani Tua bila Yesu we uwezani Karibu we nani
Bamba, bamba, hey, hey Anani bamba mbaya Anani bamba mbaya
Who died on Calvary?
Five.
Redeem my provider, protector.
Six.
My hero, my father, defender.
It's AJ Lighter, the heart grabber master, master.
Yeah. Every day you love me, every day you guide me, every day you bless me, and my cup is overflowing. Every day you love me, every day you bless me, and my cup is overflowing all over again.
Bless me, Satan could have never touch me. Blessings suffer.
follow me.
All the days of my life.
Yo, Father God, you're the warrior.
Warrior.
Take away all the barrier.
Barrier.
Stand down like a soldier. Every time you call, Sadiqi a fiancé.
Every day you love me. Every day you guide me. Every day you bless me. And my cup is gonna flow. Every day you love me. Every day you bless me. And my cup is gonna flow. So over again. Who can love like you? Who can guide like you? Who can bless like you? No, no. Who can love like you? Who can guide like you?
Me and the instruction, me the permission. See the Holy Ghost a done condition. Left, right, trod by faith. Follow back a general, narrow and straight. Left, right, trod by faith. Full of my superstitious soldiers.
Yeah.
dancehall and a bass singer, yeah. One week question if you're ready, not to put up in the hands of like so. If you're reggae dance all over from Nairobi, Kenya, man, I say one time.
What a love, I want a love from the Most High God. I want a love, I want a love, I want a love from the Most High God.
Good, I'm not for good, I'm not for good, I'm not for good. So, them no talk about a God that speak a good. No one talk to me, feel left me, I call him the king. Be a back, feel life, he calls me no thing. Be a back, the music, he helps me fi sing. So, from my dance, catch heal a morning. With a word, me ever spreading, with no way. Happily, me living.
What a love, I want a love from the Most High God. I want a love, I want a love, I want a love from the Most High God. This an endless love, I want a love. I want a love from the Most High God. Love me living, this a love. I just a love from the Most High God.
Imagine Mugabe Kibaki, them a look like a god. I'm fearfully and I'm wonderfully made. On the coast, see for like hands, they want me salvation. I got say, with the bigger sin, up there, he must still say. And the bigger sin, and the right hand in the Bible, say we will. Thank God, feel like that now, make you see. No money, the world can do this for you.
What a love, I want a love from the Most High God. I want a love, I want a love, I want a love from the Most High God. This an endless love, I want a love, I want a love from the Most High God. Life me living, this a love, I just a love from the Most High God.
Hey, ulilala mapema jana, umeamuka asubuhi bana. God make you hold to my osana, hey, toka kitambo wa mekuwa bana. Una prosper, ewe bana, are you a blade and say osana. Bidi bidi bidi, ba bam bam, kama sema sema osana.
What a love, I want a love from the Most High God. I want a love, I want a love, I want a love from the Most High God. This an endless love, I want a love, I want a love from the Most High God. Not believing, it's a love, I want a love from the Most High God.
Only one DJ makes the dark whiter. DJ Lighter, you're about this, you're about this.
Kama hospitali, ambulensi, madakitari, misi shamba na waganga ukarabati upasuaji. Tumesahau ponya jini, moja ni jalali.
Hey, 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 moja ni jalali, yeah.
Magoti kanisani kisha salamana. Nimweleze hali gani mashakani tabani. Sikio hali lali, shida za kozo tengapi, shida za kozo tengapi, shida za kozo tengapi.
Oh God, you are demon bound. Still done, dada, mina feda, elitina da. You are demon bound. Mina feda, de people. Oh God, you are demon bound. Boy, we are all a civilian, fast class in Jesus, no time feel it. Boy, we are all a civilian, fast class in Jesus, no time feel it. Bad man people, all them do is evil. But we Christian, we no worry about a thing. Jesus on his side, na 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 na. Bad man people, all them do is evil. But we Christians, we no worry about a thing. Jesus on his side, na 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 na.
Them sh**, like a cemetery. When them see burning up like alkali. Why all is mean, like Balotelli. Cause blessing full line on me bad belly. He not a them and me left them. Just like Kelly, I see them. Me on favor like Mary, yeah. Oh God.
DJ Lighter.
Kila siku pale pale minaomba ili nikumbuke. Maisha yangu sasa yamefika kikomo. Baba nikumbuke. Marafiki zangu pia waliomba. Ukawasikiza baba. Wametangulia saona nicheka. Unirehemu baba. Hata kama sijapata upendo wako sitapunguza. Nitangoja wakati wako. Uninue.
Shike baba nishikilie. Shike baba nishikilie. Shike baba nishikilie.
Kisani ni nagoja, ili baba uniumi.
kama sijui ni nini utanijia. Nipe subira, baba yangu nipe subira, kila nifanyalo nipe subira. Hey, hata kama sioni dalili, najua nizidi akili baba. Nipe subira, baba yangu nipe subira, hata kama sioni dalili, najua nizidi akili baba.
Nishike, e baba nishikilie. Nishike, mwana nishikilie. Nishike, e baba nishikilie. Nishike, mwana
Hilda for you.
Kunande.
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 Kunande. Kunande.
take a post, take a shot, Instagram,
itakuwa TBT.
Take a post, take a shot, Instagram,
itakuwa TBT.
Itakuwa TBT,
itakuwa TBT.
Merci.
Itakuwa TBT,
itakuwa TBT.
Merci.
Itakuwa TBT,
itakuwa TBT.
Tonight day, the Lord will do for you.
Yeah.
kubarikiwa.
Nasema Mungu ni mwema, story zimebadilika.
Tunaimba na barikiwa.
Dhambi, mimi mdanganyifu, ninakosea. Nikiziunga mambele zake dhambi zangu, yeye mwaminifu, aniondolea. Tunaye muombezi, Yesu mwenye haki na muwita. Mtetezi, mtetezi, mtetezi wangu.
Longer.
nataka Hata na mi at some point wanga nataka Niko na baba ndani ya maisha Inabidi niombe nipate self control Kesho tusipatane na my bad control Feel it in my heart, I feel it in my soul Tukiweka mungu mbele hata take control Isiwe story Imambo ni ngori Maisha si movie Usije kesho ukasema wa You better take it, take it, take it, take it, take it slow You better take it, take it, take it, take it, take it slow Maisha si the asshole Kafuni mwisho ni ukingoni Vijana na madremu tawa chafu chalini Mama nalia She's so horny
Sani kama tumekwama Kimocha maisha sani instagrama Tukibisha na naswaga Mali ya kuwazima ikiwaka Na sayo no story
Imambo ningori
Malaika wa binguni
Uje, uje
You better take it, take it, take it Take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Maisha siri haso. Ukiandika wezi kanso. You better take it, take it, take it, take it, take it slow.
Yeah. Take it slow.
Lighter, lighter.
Pole, pole.
You better.
Take it slow. Yeah.
You better.
Take it slow.
Kunifunza funzo la upendo wako funzo la upako wako hakuna yule anayeweza kunifunza funzo la upako wako nimesoma vitabuni na walimu kanifunza lakini sielewi marafiki wahubiri na wazazi kanifunza na mimi sielewi nimefanya utafiti Nikatumia mapeni na bado sielewi Ni roho wako pekee anayeweza kunifunza na mimi nielewe oh, Nataka nikujue nijue sauti yako na yale yote unapenda. Nataka nikujue na niguse uso wako na nione ukitenda. Mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, kila mtu, hata Uchina na Ujerumani na Urusi, Marekani na dunia nzima tukujue. Niombi letu Baba, niombi letu Baba, niombi letu Baba, tukujue. Niombi letu Baba, niombi letu Baba, niombi letu Baba, tukujue.
Nimepata pata njia, kumbe nimekosa. Nilidhani nimefika, kumbe nimepotoka. Nilidhani nimepata njia, kumbe nimekosa. Nilidhani nimefika, kumbe nimepotoka. I'm coming back to you, back to you. I'm putting my trust in you. I'm coming back to you, back to you. I'm putting my trust in you, Jesus.
Nisamehe Baba, dhambi nisafishe. Unikumbuke, yes we. Unikumbuke. Unikumbuke, yes we. Unikumbuke.
You are the Lord and that is your name. You never share your glory with a man. You are the Lord and that is your name, my God. You are the Lord and that is your name. You never share your glory with a man. You are the Lord and that is your name, my God. Utukufu na sifa jabu ni zako Bwana we. Heshima utukufu na nguvu. Utukufu na sifa jabu ni zako Bwana we. Heshima utukufu na nguvu.
Nisamehe Baba, nisafishe. Unikumbuke, yes we. Unikumbuke. Nisamehe Baba, dhambi nisafishe. Unikumbuke.
I'm coming back to you, back to you. I'm putting my trust in you. I'm coming back to you, back to you. I'm putting my trust in you, Jesus.
Thank you. mbele zako ndio kuna upendo Bwana, mbele zako ndio kuna ushindi Yehova, mbele zako ndio kuna kusamehewa dhambi. Kumbuka watu wako Bwana, mbele zako ndio kuna kupona. Utukumbuke Bwana, utusamehe Jehova. Oh, we worship you Lord, we give you glory.
Mbali na nyumbani, nikamuani ende mbali, imbali na nyumbani, nikamuani ende mbali, mane na itakuwa sawa.
Hivi waeze
nyanya na baba. biashara zangu, kila kitu changu kiwe sawa na we. Familia yangu, marafiki zangu, tuwe sawa na we. Biashara zangu, kila kitu changu kiwe sawa na we. Niguze, nifinyange, unibe.
Lights up.